yimwumva radio ijwi rya America iravugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya America, naho mu Burundi modukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mushobora kandi no kudusanga kuri internet ni www.radioyacu.com, turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Hano hi Washington DC muri studio ya 7 muri kumwe na Eugenia Mukankusi. Ndabasuhuje mwese abatwumva mu herereye hose ku isi, mbashimira kandi ko mwahisemo kubana natwe muri uyu mwanya. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya America kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya America.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'America aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radijwi rya America hi Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Numwanya rero w'ikiganiro muri Isanga. Uyu munsi turi mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Boneza, ni mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kiribanda kuri yoga mu cyaro. Turi rero mu karere ka Rutsiro nk'uko nari mbivuze, mu murenge wa Boneza, paruwasi Kinunu, ni muri diyoseze ya Nyundo mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda. Turaganira na Padiri Theophile Hakizimana ushinzwe urubyiruko muri iyo paruwasi ya Kinunu. Turaganira kuri iyo siporo ya yoga idasanzwe mu cyaro. Tukaba rero tugira ngo abafite uruhare muri iyo yoga baze nabo batuganirize, ibitekerezo byabo birakenewe, turabategereje. Ikindi, umusore n'inkumi bafasha padiri kuyobora ababagana muri iyo yoga nabo baradusangiza ku bitekerezo byabo n'ibikorwa bakora byarenze icyumba cya paruwasi bikagera mu baturage bagize imiryango remezo babasanze mu ngo iwabo. Reka rero noneho twakire Padiri Theophile, ikaze ku ijwi ry'America.
Murakoze.
Ye, nongeye kugushimira cyane uyu mwanyo haye radijwi rya America n'abakunzi bayo. Nsubwa mbere tuganiriye kandi si n'ubwa nyuma. Nagira ngo mu gutangira utubwire uko igitekerezo cyo gufasha urubyiruko uyoboye kwitabira siporo cyane cyane yoga itamenyerewe mu cyaro cyaje.
Murakoze. Nk'uko mwatangiye mubivuga, nitwa Padiri Theophile Hakizimana, ni umupadiri wa diyoseze ya Nyundo, nkaba nkorera muri paruwasi ya Kinunu, ni mu murenge wa Boneza ho mu karere ka Rutsiro mu ntara y'Iburengerazuba. Mu bikorwa byinshi dukora harimo icyo kwita ku rubyiruko, cyane cyane turufasha mu bintu byinshi bitandukanye. Bushize twari mu kiganiro tuvuga ku bakobwa babyariye iwabo, ndetse ari naho igitekerezo cyo kubafasha binyuze muri yoga cyaturutse. Ni nyuma y'uko dusuwe n'abazungu bari baturutse mu gihugu cya Amerika, baraza baratuganiriza, badukoresha imyitozo mikeya ya yoga idufasha gukira umunaniro, inadufasha no gukira ihungabana, kubera ko abo bakobwa bafatwa nk'abantu baba baragize ihungabana bitewe n'ibyababayeho. Nyuma rero y'uko badukoresheje iyo myitozo itavunanye, ifasha umuntu kuruhuka, ifasha umuntu gukira ibyo bikomere, nibwo bamaze kugenda nagize icyo gitekerezo cyo kuvuga ngo ntabwo ibintu byagarukira aha ngaha, mvugana nabo twumvikana uburyo ki bazatwigisha iyo myitozo tukayimenya, noneho ndibigarukire kuri abo gusa bigishijwe kuri uwo munsi, ahubwo bigakwira n'ahandi hose iwacu mu cyaro, cyane cyane kuri abo bantu bahuye n'ihungabana ariko n'abandi batandukanye.
mwatangiriye rero ku rubyiruko rwanyu mufite aho ngaho cyane cyane urwabo bakobwa muvuga basa nkaho nyine bahuye n'ihungabana urubyiruko muri rusange kugeza ubu rwakiriye gute iyo siporo
iyo siporo aho tuyitangiriye urubyiruko rwayakiriye neza tubirebera mu buryo bitabira baritabira cyane haba mu bigo by'amashuri haba no mu rubyiruko rundi rusanzwe rwararangije kwiga kuko nyuma y'uko dutangiye iyo myitozo twashatse abajene turabahugura mu buryo bw'imitse kugira ngo nabo bajye bahugura abandi ari abahuguwe muri ubwo buryo bw'imitse barabyitabiye kandi barabikundana n'uyu munsi babikora babikunze ariko n'urundi rubyiruko muri rusange iyo turebye uburyo bitabira ubona ko ari ibintu bakunze kandi nabo ubwabo bagenda batanga ubuhamya ariko bibafasha
uratubwira ko hari urubyiruko rwahuguwe rubikunze kandi rurimo gufasha na bagenzi babo ku murongo wa telefone bambwiye ko dufite Fils Iradukunda ni umwe muri abo ba jeune yigisha yoga Fils uranyumva
yego ndabumva
ikaze ku ijwi ry'Amerika
murakoze cyane
yee wigishijwe rero wahuguwe mu bijyanye na yoga watubwira ko wibona ute mu rurwo rubyiruko rwaho ngaho aho muri abo wigisha
yego murakoze nuko mwatangiye mubivuga nitwa Iradukunda Fils rereye mu murenge wa Boneza akarere ka Rutsiro ni ukuvuga yuko mu ntara y'iburengerazuba hano twarahuguwe yoga nk'uko padiri yabivuze tumaze guhugurwa yoga twahawe amahugurwa natwe badusaba kujya gufasha bagenzi bacu bari muri societe dutuyemo cyangwa aho dukomoka kuko babonaga yuko ari ikibazo gihangayikishije societe muri rusange kandi tugakenera ubuvuzi bitugoye tukabura amikoro yo kuba twabona imiti idufasha ariko twamaze guhugurwa iyo myitozo nk'urugero nkatwe cyangwa nkanjye narahuguwe maze mu guhugurwa uko nagendaga niyumva cyangwa se uburyo nabanaga n'abantu byagiye bihinduka uburyo nakiraga mugenzi wanjye uburyo navugishaga mugenzi wanjye mbere ntarahugurwa ariko bigenda bitandukana n'uko namaze kumenya iyo myitozo uburyo nakwihangana uburyo naca bugufi ese n'uburyo nakumva umuntu n'uburyo nanamusubiza kubera akanya ndimo urubyiruko muri rusange hano dufasha urubyiruko rurabikunda cyane kuko bana ubwabo barabitubwira bati uko navuye hano naje nk'urugero akakubwira uti naje numva hari ibiri kumbabaza muri njyewe ariko nyuma yo gukora uyu mwitozo nkabona bagenzi banjye turi gukorera hamwe biramfashije ntashye nduhutse si urubyiruko gusa dufasha n'ab'ingeri zitandukanye abasaza abakecuru ababyeyi dukomokaho nabo turabafasha si urubyiruko gusa dufasha
nuko turaza kuganira nabo nibaboneka nabo batubwira uko bakiriye iyo siporo reka noneho tujye ku murongo wa telefone abakunzi b'ijwi ry'Amerika batangiye kuduha nomero zabo no kuduhamagara reka twakire Apotre Innocent uranyumva
mahoro neza ndabumva
yego urahura komeye urahagana he
ndi mu gihugu cya Kenya
yego nuko wifuje kugira icyo ubaza cyangwa se utangaho igitekerezo muri kiganiro mwanya ni uwawe
ego mwakoze bandi kwa mutumire
yego barakumva
njye nagira nanze mbaze umutumire ni akahe kamaro iyo siporo yaje izana mu rubyiruko cyane ni ikihe kintu kiboneka by'ukuri ibijyanye n'imibano iyo siporo yanyu iba yaraje guhindura mu bijyanye n'imibano
birasa nk'aho ngo urakoze cyane Innocent urebye ngo aryo hasubiwemo padiri yari yabivuzeho gatoya na Fils nawe yari amaze kuvuga uko iyi siporo yamuhinduye mu mibanire ye ariko ndibaza ko bongeye nda bakakubwira hari ibindi wakungukiramo padiri reka tuba ari wowe duheraho wumvise ikibazo cya Apotre Innocent.
Apotre Innocent arakoze. Mu buzima bwacu tubayemo duhura na byinshi bigenda bihungabanya ubuzima bwacu. Hari ibibazo by'uburwayi, hari ibibazo by'ubukene cyangwa se ibindi bitandukanye tugenda tunyuramo. Ibyo byose rero biragenda bikatumunga, bikamunga imitima yacu, ugasanga abantu babana n'ibikomere bitandukanye. Hari ibikomere ushobora gukura mu nshuti zawe zisanzwe, umuntu mwabanaga neza nyuma yaho akagutengwa bikagutera igikomere. Hari ibikomere ushobora gukura mu mateka wanyuzemo. Ibyo byose rero bituma umuntu aba uwatari we. Ariko iyo ukoze izi siporo cyo zigufasha, niko zigufasha kugira ngo were guheranwa n'ibyo bikomere wahuye nabyo. Bitewe n'imyitozo ukora ukayikora uyijyana n'imumeko, bituma bya bintu byari bikurimo wumvaga bikuremereye bisa naho bisohotse bikajya hanze, none ugasigara uri uwo wakagombye kuba we. Birumvikana rero ibyo iyo bimaze kuba hari icyo biguhinduraho, cyane cyane mu mibanire yawe n'abandi. Umuntu wicaranye ibikomere burya abanira abandi nabi, ariko iyo cya gikomere kimaze gukira bimufasha kurushaho kubana n'abandi, imibanire yabo ikarushaho igahinduka, ndetse no mu bijyanye no kwiteza imbere. Burya umuntu iyo afite ibikomere muri we n'imikorere ye ubona yuko ibitagenda neza. Ibyo rero bigende iyo umaze gukira ibyo bikomere, hari byinshi uhindukaho kandi bikaba bishobora no kugeza no ku bindi bintu byinshi byiza. Icyo navuga rero niko iyo siporo, iyo myitozo aho tuyikoreye naho bagenzi bacu bagiye bayikorera, ubona ko hari byinshi bigenda bihinduka muri bo, ndetse natwe twarahindutse nk'uko ofisi igeze kubigarukaho. Wumva uko wari umeze mbere y'uko umenya iyi myitozo bitandukanye n'uko umeze ubu aho ukoreye imyitozo. Ndizi niba namusubije neza, wenda
niyumva afite ikibazo. Ubwo niyumva hari ikibazo cyasigaye aratubwira, cyangwa se n'abandi ibyo bari bubaze bishobora kuza byunganira. Najya ngo noneho mbaze fisi Iradukunda, warahuguwe, uri umujene umwe mu rubyiruko, watubwira iyi siporo igihe mwavuze ngo abantu bayikorera hamwe, hari itandukanyirizo ryo kuba umuntu ayikoze ari wenyine cyangwa se ayikoranye n'abandi? Fis
cyane birashoboka, kandi ni nabyo. Njyewe ubu ngubu nshobora kuba mfite ubushobozi bwo kuba kano kanya numva nashaka kuba naba ndi kumwe n'abandi bantu, kandi nkaba nkeneye ikintu kimfasha kugira ngo nkire ikibazo cyanjye mfite muri rusange, kitari ngombwa kugira ngo njye kugisangiza undi muntu. Nibyo koko nshobora kwiherera mu cyumba nkafata nk'iminota nka 15 nitekerezaho ubwanjye, ariko nkabikora nkoresheje impumeko, cyangwa se nkabikora mfata intekerezo zanjye nkazitwara ahantu runaka, ndi tanzanira ibyishimo kugira ngo mbashe kugarura icyizere cyo kubaho, kuko mba namaze guta umurongo nkajya mu yindi kategori ntarindimo ako kanya. Bityo rero umuntu uri wenyine cyangwa umuntu utabashije kubona amahirwe yo kuba yasanga abandi, birashoboka ko yayikora wenyine rwose nta kibazo agafashwa cyane, apfa kuba yumva ibintu agiyemo kandi agakurikiza n'amategeko cyangwa se n'amabwiriza aba yumva agenga iyo siporo, kuko akenshi na kenshi tugendera ku mpumeko. Impumeko yacu iratuyobora cyane, ikagukura aho wari uri ikakujyana ahandi hantu ushaka kugera muri icyo gihe.
Yego, none ubwo bifata nka sesiyo zingahe kugira ngo tuvuge umuntu abashe kumenya neza uburyo agomba guhumeka wenyine adakeneye umuyobora muri iyo siporo?
Murakoze. Ni ukuvuga mbere na mbere kugira ngo abashe kumenya uburyo ahumeka, araza we tukaba twarabanjije gukorana imyitozo, tukamubwira impumeko duhumeka kugira ngo idufashe. Hari uburyo twinjiza umwuka mwinshi tukawusohora ari mwinshi, hari uburyo twinjiza umwuka ari mwikeya cyane tugenda buhoro tukanawusohora ari muke, hari n'ubundi buryo tusohora twinjiza umwuka gake gake tugenda twongera, uko twinjiza mwuka twongera cyane tukanawusohora buhoro tugenda tugabanya paka kuzageza igihe dufashe mu mweko. Hari nubwo tuhumeka ukinjiriza umwuka mu mazuru ukawusohorera mu kanwa, ukawinjiriza mu kanwa ukawusohorera mu mazuru. Izo zose ni impumeko tugenda twitaho ikadufasha mu buzima bwacu.
Yego. Yitwibutsa abatwumva ko ari radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, ikiganiro muri isanga aho turimo kuganira kuri yoga itamenyerewe mu cyaro. Aha rero tukaba turi muri paruwasi ya Kinunu mu burengerazuba bw'u Rwanda. Nagira ngo twakire noneho Fabien Bashimande, uranyumva?
Ubwo ndabumva cyane.
Ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Ye, uri umwarimu w'ibijyanye na siporo?
Yego.
Nuko ubwo ni ukuvuga siporo zitandukanye?
Ni siporo zitandukanye cyane, abana ari ugukina umupira, ariko cyane cyane tukibanda ku bijyanye n'imyitozo ngororamubiri. Gukina imikino y'amaboko n'ibirenge, football, siporo zijyanye gutyo, mbese zitandukanye. Yego.
Yego. Ubwo nawe ukina, uri muri yoga, wabyongeyemo kugira ngo ubyigishe abo bana nawe?
Yego rwose, nanjye nabyinjiyemo kuko nasanze ari ingirakamaro cyane. Yego.
Nuko wamaze igihe kingana iki wowe ubihugurirwa?
Nafashe amahugurwa y'ukwezi n'igice ndi guhugurwa bijyanye na yoga. Yego. Ariko nanone kuko ni umwarimu wa siporo, nkaba naranayize mu mashuri, mbese mfiteho ubumenyi butandukanye bijyanye na siporo.
None ubwo abantu turi kumwe muri uyu mwanya wababwira iki? Turimo turaganira kuri iyi yoga ku buryo bwihariye, ni iki wababwira, ni izihe nama wabaha muri aka kanya?
Murakoze cyane. Inama natanga rero kuri uyu mukino wa yoga, ni siporo nziza rwose, siporo ngororamubiri, nk'uko bagenzi banjye bamwe bagiye babigarukaho. Yoga ituma umuntu akira indwara zimwe na zimwe, kuko hari abakecuru, nka ndatanga urugero nk'hano mu cyaro turimo, hari abakecuru usanga bafite indwara zimwe zidakira nka hypertension n'ibindi, akaba atashobora kugenda ngo agire imbaraga zimwirukansa mu kibuga ngo akine football cyangwa volleyball n'izindi. Ariko iyo asanze abandi muri yoga, tuba dukora imyitozo ngororamubiri, turambura amaboko, turambura amaguru, twicara duhaguruka n'ibindi bijyanye nk'ibyo ngibyo, bituma amaraso atembera neza, imyanda ari mu mubiri igasohoka, iyo icyuya abize icyuya imyanda irasohoka, bigatuma mbese anibagiza bwa burwayi yari afite, akabasha kugaruka mu buzima, akaba umuntu muzima, nawe n'icyizere cyo kubaho kikiyongera. Yego.
Ndagushimiye cyane. Ubwo turaza kongera tuganire mu kanya nihagira bifuza kukubaza ikibazo kijyanye na siporo muri rusange. Reka rero ubwo tube tusubiye none ku murongo wa telefone twakira Nizeyimana Claude.
Yee, murakoze cyane.
Yego,
yego. Wiriwe neza?
Niriwe neza.
Ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Murakoze. Nitwa Nizeyimana Claude.
Yego, urahagana he?
Nanjye Bugesera. Siporo ni nziza cyane kuko ituma ubuzima bw'abantu cyane cyane nk'abo mu cyaro baba batabimenyeye. Iyo habaye igikorwa nka bose bagahurira hamwe bagakora siporo, bituma mu by'ukuri habaho kugira ngo barwanye indwara zikandura n'imivuduko, ibisukari. Mu by'ukuri uko bagenda bakora ziriya siporo bituma hari ubuzima bwiyongera, bituma ubuzima buba buzima buzira umuze.
Uko bivuga birasa nk'aho uri umuntu ukora siporo cyangwa se ukunda siporo.
Yego.
Ukora iyihe?
Nkunda gukora siporo yo kwirukanka, akina umupira. Nizo cyane cyane nkunze gukora.
Wowe uracyafite akabaraga niba wirukanka ukanakina n'umupira? ntabwo uri muri babasaza batubwira
ko
uri umujene. Iracyari mike cyane. Nuko none rero abandi bajene cyangwa se abantu bakuru wababwira iki?
Ikintu nababwira, siporo ni ubuzima, siporo ni ingenzi. Twabakangurira babigire mbega nk'ibyabo, ntibabiboneka ari iby'agahato, ahubwo babigire nk'ibyabo. Kuko iyo ukoze siporo bituma ugira ubuzima bwiza, umubiri ukabohoka ibyari bigoye mu mubiri, wumva uhambiriye, usa nk'aho urekuranye. Inama ni uko twakora siporo mbega bikaba nk'aho n'ibibi by'agahato, ahubwo bikaba wumva yuko ari ingenzi.
Ndagushimiye cyane. Hari ikibazo wari ufitiye abatumirwa bacu, turafite ku murongo Padiri Theophile Hakizimana, dufite na Fisi Iradukunda bamaze kuzobera muri yoga. Hari ikibazo bafitiye?
Ikibazo nababaza ati kuko baba bafashe nk'agace kamwe bakajya nko mu cyaro kimwe, ahandi ho biteganya yuko byazanyirwaho
ubwo icyo kibazo turagiha Padiri.
Ntabwo mashije kumva neza
ye muri mu cyaro aho ngaho iwanyu, ariko yibazaga niba hari n'ahandi mushobora kugera cyangwa muzajyayo ryari. Reka mureke yongera agusubiremo neza, ntaza kuba muvugiye ikibazo mu buryo butari bwo. Nizeyimana, subiramo ikibazo cyawe.
Nababazaga
yego
ese n'ahandi mwateganya kuba mwazagerayo ryari, ko muba mwafashe agace kamwe, n'ahandi muteganya kuba mwazagerayo?
Arakoze ku kibazo cyiza Nizeyimana abajije. Nibyo koko, ntabwo ibyiza ntabwo umuntu abyihererana, ahubwo ibyiza biba byiza iyo bigeze no ku bandi benshi. Uyu munsi turi gukorera hano ikinunu hano mu cyaro, ubwo ndavuga cyane cyane mu cyaro, ariko n'ahandi tuzagerayo bitewe n'uko abantu bazagenda. Nanone haboneka abahugurwa benshi bakamenya imyitozo, bakaba bajya guhugura abandi. Ariko nanone nabyo bizanagenderana n'uko tuzagenda tubona ubushobozi, kuko iriya myitozo kugira ngo natwe tuyimenye byabaye ngombwa yuko abo Banyamerika bari badusuye badushakira abarimu baza kutwigisha. Baratwigishije rero bakajya babahemba, tuza kugira ubwo bumenyi. Bivuze yuko natwe turateganya yuko uko abantu bazagenda bamenya ibintu, bazagenda tubigeza no ku bandi buhoro buhoro, ku buryo tubonye n'abandi baduhugura n'ibirenzeho nabyo twabihugurirwa, cyangwa se tugahamagara n'abantu batandukanye bo mu duce dutandukanye. Urabona nk'aho dukorera mu Rutsiro n'akarere kanini, tugize nk'amahirwe tukabona n'ubushobozi ushobora no guhamagara nabo mu yindi mirenge hirya no hino, bakaza nabo bakabona ayo mahugurwa, nyuma bakayageza ku bandi. Ariko hose turateganya kuzajya tuhagera, kuko ni ibintu twabonye ari byiza kandi bifitiye umumaro uwo ari we wese ubikoze.
Urakoze cyane Padiri. Reka Nizeyimana, nizere ko unyuzwe cyangwa hari ikibazo
gisigaye.
Urakoze cyane rero kandi ibitekerezo byawe n'inama watanze ku bantu kugira ngo bakurikire siporo bayigire iyabo ni ingirakamaro, wakoze cyane. Twakire noneho Zerturude ni Nyiraneza, uratwumva?
Ndabumva neza.
Muraho.
Turakomeye,
ngushimiye cyane uyu mwanya uhaye Ijwi rya Amerika, nawe nk'umuntu mukuru w'umubyeyi witabiriye iki kiganiro rwose n'iby'agaciro, ndabigushimiye.
Murakoze cyane, nanjye ndabashimiye.
Yewe, wowe bambwiye ko uri umuntu w'umumama ukora yoga. Sinzi niba ukuze muri ba bandi ba Fabien yigeze kuvuga ko nk'abantu b'abakecuru bafite ibibazo bya za rubaga impande, muvuduko, indwara z'ibisukari cyangwa se diabete. Wowe iyi siporo urayikora, umaze igihe kingana iki uyikora, yagufashije iki?
Murakoze. Siporo maze igihe nikora kuva abarimu bava guhugurirwa nyine gukora gukoresha abandi siporo, nanjye nahise ningiramo. Siporo rero idufitiye akamaro, kubera ko nkanjye mfite imyaka 59 ntabwo nabashaga kugenda ahantu haterera, natereraga nkagenda mpumagira, hanyuma nkumva n'imitsi yanjye idakora neza. Ni ukuvuga ngo rero aho nakoreye siporo ubu sigaye ngenda nta kibazo, nkumva mu ihaha nta kibazo, umwanya w'ubuhumekero se nta kibazo mfitemo, kandi no kugenda biranyoroheye, ingingo zaroroshye, ntabwo ari kimwe n'uko twari tumeze. Hari n'igihe wazamuraga ingingo ushaka kugira ngo wikore nk'aha umugongo kugira ngo urebe ko, ugasanga amaboko mbese nk'iki yarafatanye, amagufa yarafatanye, ariko ubu ngubu umuntu asigaye gukora bikemera.
Byagufasha igihe kingana iki kugira ngo wumve ko noneho amaboko yawe wumva agenda arambuka?
Byamfasha igihe kingana iki
kugira ngo ukore siporo wumva? Urabona iyo umuntu atangiye gukora siporo atarayimenyereye cyangwa se akuze, yumva ahantu hose ha nko gukururira stick byagufasha igihe kingana iki kugira ngo wumve umeze neza?
Byafashe nk'ukwezi, kubera ko twakoraga siporo kabiri mu cyumweru. Noneho n'igihe nywereye rero uri mu rugo ugerageza gukora iyo siporo kugira ngo urebe ko ingingo nyine zananuka vuba, hanyuma nuko njye byanyendeke.
Ubu se nk'ababyeyi, ndumva uri kumwe n'utwana aho ngaho, ntabwo turi bugufata umwanya munini, ariko nk'ababyeyi cyangwa se n'abandi bantu bakuru wababwira iki?
Ababyeyi n'abandi bantu bakunda bashishikariza gukora siporo, kubera ko ni ingirakamaro, inanura ingingo, ifasha umuntu gutekereza neza, kandi ababyeyi nyine bageze mu zabukuru nabo hari bagenderaga ku kibando ariko aho bakoreye siporo none ikibando barakirambitse.
Ndumva ari ibintu byiza koko, n'abandi nabo bashobora guhaguruka bakagerageza kugenda bayikora.
Yego rwose, ndabibashishikariza nabo, ni ingirakamaro, siporo ni ingirakamaro.
Hari abandi badamu se mujya mwegerana byibura nk'abaje kugusura ukabaganirizaho ku byo wagezeho ubashije bituma wumva umerewe neza kurusha uko wari umeze mbere?
Tukabaganiriza kubera ko tuba dukeneye ko siporo yakwamamara hose, kugira ngo n'abo ngabo nyine bafite uburwayi bugerageze kugenda bucogora, umubiri wabo ugende bushyira mbese, kugira ngo nabo babashe gutera intambwe ndetse no gufasha abandi, kugira ngo indwara mbese zigende zigabanuka muri twebwe ndetse n'abageze mu zabukuru.
Yego, reka ngushimire cyane Jitude rero Nyiraneza, kandi ngusaba ko mwazajya muri uko kuganira mwazajya mutubwira n'abandi bamama cyane cyane cyangwa abakobwa bakajya bitabira ibiganiro nk'ibi ngibi, kugira ngo nabo bunguke inama n'ibitekerezo. Ndagushimiye cyane.
Namwe ndabashimira, murakoze cyane, Imana ibahumugisha.
Yego namwe. Ni Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, mu Kinyarwanda no mu Kirundi, ikiganiro muri isanga. Turimo kuganira kuri siporo by'umwihariko yoga mu giturage cyangwa se mu cyaro. Tusubire ku murongo wa telefoni noneho twakire umusaza Ngenze Ndori. Wiriwe neza?
Amakuru?
Ni meza. Nawe se?
Nanjye meze neza rwose, ndashima Imana, ndakomeye rwose, ndarasuruti.
Ni byiza rwose, ndumva ubwo siporo warayitabiriye ikaba irimo kugufasha kurasuruti.
Ariko siporo idufitiye akamaro gakomeye cyane, kuko iyo ukoze siporo wirinda ibibazo bitandukanye by'uburwayi cyangwa se bimwe bituruka ku ku binure by'icyangwa se ku masitari menshi siporo ni nziza cyane ariko wenda nkabamfite yari cyangwa ukuntu ntekereza yuko siporo akenshi na kenshi ziba zitandukanye pe ariko hari igihe usanga noneho nk'umuntu uvuga ati ngewe niriwe mpinga cyangwa mu kazi k'ingufu kumva ko yakoze siporo ese ubwo urumva yabihagije neza nkabambaza nkamwe wenda nkamwe nyine siporo yemewe urabona yuko hari abafite indwara zitandura cyangwa se peritasiyo cyangwa se potasiyo cyangwa se n'ibindi bigwara hari siporo zabo zihariye bemerewe ntabwo bakora kimwe nkanjye muzima utagira indwara na rimwe ese izo zaba zemerewe ni izihe kuko hari igihe usanga nk'umuntu afite ikibazo wenda cy'umuvuduko w'amaraso muganga akamutegeka siporo wenda iye ku giti cye yihariye itamugoye bitewe n'uburwayi bwe ariko hari igihe rero wenda yakora nyinshi ikamujyaho ingaruka watubwire niba byakunze
yes ubwo dushobora kuza kubaza nka Fabien Bashima ndibaza ko yavuze ko yahuguriwe ibintu bya siporo cyangwa se tushobora no kubikoraho ikindi kiganiro cyihariye ariko ntibyatuma tutabaza padiri nubwo siporo turi bwibandeho ari ya yoga nk'uko bivuga koko hari siporo zishobora kuba zibujijwe ku muntu ufite uburwayi runaka ariko yoga ifite umwihariko padiri mwatubwira niba hari icyo mubiziho kuri iki kibazo umusaza Ngenze Ndore abajije
musaza Ngenze arakoze ikibazo abajije ni ikibazo cyiza cyane ndetse rwose igisubizo cyacyo kiri hano muri yoga buriya yoga zirimo amoko menshi atandukanye kuko arabo ushobora kumva turi kuvuga yoga bakajya kuri YouTube cyangwa se kuri Google bakareba titrevye yoga bagira bagasanga hari abantu rwose bagoroye imitsi bari gukora ibintu umuntu atanashobora no gukora kuko bisaba kugororotse cyane iyi yoga dukora hano iwacu kinunu ifite umwihariko bitewe n'uwayitangije yatangijwe n'umunyamerika witwa Thomas Jeffrey ayi ni imyitozo yagiye akora bitewe n'ikibazo cy'uburwayi yari afite uburwayi bwa diyabete ariko atangira akora iyi myitozo bituma uburwayi bwe abana nabwo kandi ntibwamugiraho ingaruka cyane aza kubihuza na mushiki we witwa Sonia we wari urwaye nawe diyabete ariko we ntiyabasha kugira amahirwe yo gukora iyi myitozo bituma diyabete imugiraho ingaruka ndetse aza no gupfa nibwo rero yaje kubona agaciro k'iyi myitozo dukora ya yoga itandukanye na za zindi yoga tubona zisaba imbaraga nyinshi ndetse rimwe na rimwe zishobora no kuba zasaba igihaha iyo rero ni imyitozo ukora urwaye cyane cyane nk'abantu barwaye rwose nawe umuntu uri mu bitaro dushobora kumukoresha imyitozo y'uburyo yagorora amaboko kandi ari ku gitanda cyaryamye cyangwa se ashoboye kuba yabasha kwicara mu ntebe tukamwigisha uburyo yakinjiza umwuka uburyo yawusohora abuhuza n'utwitozo dukeya tujyanye n'uko ubuzima bwe buhagaze kuko iyo dukora iyi myitozo hazamo icyo twita amahitamo ntabwo aho bitandukanira n'izindi siporo niko izindi zo zisaba kuba gukora n'imbaraga zawe zose rimwe na rimwe ukanakora n'ibyo bari kukwerekera iyo ugira amahitamo yawe ukavuga ati mu mbaraga zanjye nkeya afite ndakora kuri iki kigero bivuze rero urwaye imivuduko y'amaraso urwaye ubwo burwayi bwinshi butandukanye ariko ubwo birumvikana ni wa wundi utarembye cyane uri ku karago nibura wa wundi w'ugutera agatege imyitozo ashobora kuyikora nk'abadamu batwite imyitozo barayibashishikariza kuyikora cyane kandi birumvikana ni abantu baba badafite imbaraga ni abantu badashobora kujya mu kibuga ngo birukanye ni abantu badashobora kujya mu gimu ariko hari abasipesiyarisite abamenyereye kwigisha bamwereka uburyo ibyo aragenda akora kandi bitamuvunye bitanamuhungabanyije bigatuma ubuzima bwe bugenda neza n'amaraso agatembera neza nk'uko na Jean Tudazi tubwiye wenda ngenda ndamuzi ntabwo yashoboraga kuba yakiruka ntabwo yashoboraga kuba yagenda ahantu hagize cyane bitewe n'uko atewe n'uko angana ariko uyu munsi bitewe n'iyo myitozo yavuze ko ubuzima bugenda bugaruka buhoro. Ubwo rero mutumirwe wabajije ikibazo namubwira yuko rwose iyi myitozo yacu ni igisubizo cy'ikibazo yabajije.
Yego.
Turamutse tugize amahirwe yo kugera nk'ahantu atuye niba nawe afite icyo kibazo tukamufasha yabatomboye cyane.
Nuko nuko. Ndumva ari igisubizo cyiza rwose mumuhaye. Hari kuri Facebook nari navuze kuri iyi siporo nyine mvuga ko hari umwihariko wayo ubu ngubu uri mu cyaro ahantu itamenyerewe kandi ko idakenera imyambaro yihariye cyangwa se ibindi bikoresho bidasanzwe. Hari udukoresho tumwe nyine birumvikana byakenerwa nk'abo bo mu bitaro mwavugaga baba ryamye cyangwa se waba ari mu rugo arwaye yakenera nk'ako gasambi nyine cyangwa namwe muramutse mugeze ku rundi rwego rwo gukora yoga z'ubundi bwoko nabwo hari ibikoresho bimwe byakenerwa cyangwa se n'agatebe ko kuba umuntu yakwicaraho akabasha kurambura amaguru cyangwa amaboko. Reka noneho ubwo dusubire ku murongo wa telefone twakira Idriss Bakungu. Turi kumwe.
Yego,
wiri urahagana hehe?
Nimerereye hano Kigali mu Rwanda. Maze banki gushimira umuvandimwe watuzaniye ibintu byinshi biyoga nyine. Nari barinzi ikibazo duseya
ye Kigali mwebwe muri mu mujyi abo mu mujyi muba mufite byinshi ubwo yoga yo murayisangaga?
Yego, yoga turayisanganye cyane. Tugashima leta yacu y'ubumwe nyine yagiye idukangurira gukora siporo cyane, bagashyiraho niba buri cyumweru dukora siporo. Ni kubwa tukaba dushima leta yacu y'ubumwe nyine ari aho bisaba nyine, ariko ubwiza bwa leta yacu bisaba bihari bindi. Ngarutse rero kuri yoga rero ngarutse kuri yoga ndishimira umuvandimwe kuba yaritanze kujya muri yoga akiri mutoya mu rubyiruko. Nagira abandi nama kugira ngo nabo bitabire yoga. Yoga agira akura cyane, henshi na henshi ntabwo barayimenya kuyikoresha, ariko ni byiza kandi yabisaba n'ubushobozi. Bazegeye na leta babaka ubushobozi bayishyire muri sisiteme kimwe n'izindi siporo zafasha umuturarwanda nyine. Ni ukuvuga ngo rero nisabira urubyiruko nyine akwereke ko kwitabira siporo ya yoga ari byiza, n'abandi n'undi rubyiruko rwitabire ni byiza cyane. Noneho mwibaza ku bantu bakuru nyine bagwaye amadiyabeti cyangwa bafite umubyibuho ukabije cyane, babasha gukora yoga kandi nimba nta n'ibikoresho bisaba begere leta bakifashanye muri leta nyine kugira ngo bizere gukomeza kwayo. Aya noneho nisabira n'abaturarwanda kuba umukino mwiza ariko usaba ubushobozi n'aho bayikorera. Abenshi bayikora mu masare, abenshi bayikora mu bigo bigari nyine bigari kandi bifite ubushobozi. Ari n'ukuntu Kigali dufite ubushobozi bukeya ariko bitaba mu cyaro, ubushobozi bukaba buri hasi cyane kandi bisaba ubushobozi. Nadufasha tubwire uko ba bandi bari mu rubanda rugufiya ukuntu bayikora nyine nabo bikabageraho kugira ngo nayo ibashe kubafasha nyine. Kandi namwizaza akandi kabazo ngo urubyiruko ruri hasi cyane, ubona ko muri iki gihe diyabete iraza igafata urubyiruko mu myaka 20. Natubwiye ngo yoga wayitangira umwana akiri muri pirimeri kugeza univerisite nyine, kugeza abaye umusaza n'umukambwe cyangwa umukecuru. Natubwire ibisabwa kugira ngo kugirango abantu tuyibabwire babashe kuyimenya nyine ko ni siporo kimwe n'izindi, ahubwo ubukangurambaga bwayo kugira ngo abantu babashe kuyimenya n'abantu babashe kuyitabira. Ikigero kiracyari hasi cyane. Nasaba imfashanyo y'uko abantu nyine bayihoza mu kanwa, n'uko abantu kubera ni umukino udasaba imbaraga nyinshi, ni umukino isaba gukoresha n'ubwenge ariko imbaraga nkeya nadusesengurire iyo siporo ya yoga kimwe n'izindi siporo zisanzwe abantu bafite uburwayi cyangwa batabufite basanzwe bakoresha.
Reka tumuha akanya gatoya abanze asubize icyo kibazo cyawe mbere yuko twakira abandi. Citizen wihangane gatoya, tubanze duha umwanya padiri. Muri make ya padiri, uyu muvandimwe Idrisa Bakungu mwa mubwira iki kuri iyi siporo?
Arakoze Idrisa ku kibazo. Ngirango uko nabyumvaga yabazaga niba n'abana n'abantu bakiri batoya bashobora gukora iyi siporo kuzageza bashaje. None akanavuga ati dusabe ubufasha hirya no hino. Wenda ikindi avuga ni buriya buryo avuga ko ari ibintu bitazwi cyane cyane hano iwacu mu Rwanda, kuko nigira yuko no mu mijyi naho atari benshi babizi. Ariko ikibazo kinini cyajemo niko ya ni imyitozo ikorwa cyane cyane mu bihugu byateye imbere, mu bihugu by'abazungu, ndetse akaba ari n'imyitozo rimwe na rimwe kujya kuyikora bishyura amafaranga menshi cyane muri za studio. Ni mu minsi ishize nari ndi muri Amerika, ngira amahirwe njya ahantu muri studio yo gukora iyi myitozo, ariko nabonye amafaranga bishyura ni ku buryo atabonwa n'uwo ari we wese. Ubwo rero ni nayo mpamvu twebwe icyo dushaka ari uko abantu bamenya iyi siporo, ariko cyane cyane nabo bakiri batoya kugira ngo babashe kuyigeza ku bantu. Ariko namuhumuriza amubwira yuko ni umwitozo wakora uhereye mu bwana bwawe ukazageza mu busaza, kandi ukazagufasha yewe ukazanakugira n'akamaro, kuko nk'abakiri batoya murabizi turi mu minsi y'abantu bashaka gutera imbere bashaka ubushobozi. Ni imyitozo ushobora kwiga ikazaguhesha n'akazi. Azaguhesha n'akazi kuko ndabazi benshi bayikoze uyu munsi ikabibatunze. Ndetse n'uyu waduhuguye muri gahunda ze niko yahugura abantu benshi, noneho nabo bakajya bahugura abandi kandi bakabasha no kubona n'umugati batunga. Nahumure rero yoga tubirimo tuzakomeza kugenda tuyivuga henshi. Wenda n'abayobozi aho dutuye bajya badusura bakareba ibyo dukora, buhoro buhoro bizagenda bimenyekana nabyo nayibe yakinjira mu myitozo y'indi myitozo muri siporo z'abandi bakora. Dore ko niramuka inamenyekanye nk'imyitozo yacu nibaramuka bayimenyekanye, nasaba ko yazahabwa imbaraga cyane, ko bazasanga ifasha abantu benshi cyane, kandi noneho cyane cyane babandi baciye bugufi. Baba ni abanyantege nke, baba ni bo mu cyaro. Nono n'abantu bamenyere ko siporo ari iby'abantu nyine bafite uko babayeho, abanyamujyi, abasi. Iyo myumvire nayo abantu nibayisohokemo, uwo ari we wese akeneye siporo. Sinzi ugeze kubivuga, umuntu washobora kumva ngo ubwo nirwa mpinga nta yindi siporo nkeneye. Ariko burya iyo uhinga hari imitsi imwe ikora, hakaba n'indi idakora. Iyo yindi idakora rero nayo iba ikeneye ko hari igihe kigera nayo igakoreshwa.
No kuruhuka mu mutwe nyine, nk'ubwoma nko gukoresha uburyo bwo guhumeka. Urimo guhinga ntabwo ibyo bintu biba birimo, urimo gukoresha ingufu.
Icyo kintu cyo ni ingenzi, umwihariko wa yoga ni iki kintu cyo guhumeka. Ibintu byo guhumeka rwose wabimenye neza ni ibintu bigukiza umunaniro, bigukiza umunaniro n'umuhangayiko. Bakuru uba wananiwe uvuye no muri yewe n'abakora n'izi siporo zisanzwe, abakina umupira w'amaguru, abakora za gym tonike. Iyo umaze gukora biramye wananiwe wumva rwose wabize icyuya, yoga igufasha gusubira muri etano rumara kumvura ruhutse, ugataha umeze nk'uko waje kandi wakoze siporo nyinshi. Yoga igufasha kuruhuka, yoga igufasha gusinzira neza, yewe no ku bantu nanjye dipadiri inagufasha no gusenga neza. Kuko rwose iyo ukoresheje iriya mpumeko wumva uri aho ugomba kuba uri, bityo igikorwa winjiyemo ukakinjiramo kandi ukagikora neza nk'uko wabyifuzaga.
Yego, reka twakire noneho Citizen. Irindi ntabwo naryumvise neza, uratwumva?
Mwiriwe neza Jeni.
Mwiriwe.
Yego, ni Marcel ndi Kigali mu Rwanda, Kibagabaga.
Oh, Marcel niwe witwa Citizen kuri Facebook?
nahinduye izina kubera impamvu.
Yego, urakoze cyane.
Ni kuvuga ngo ndashaka kubanza gushimira Padri Teofile kubw'iki gitekerezo bagize cyo kuzana abo bantu ngo babigishe gukora iyo siporo hari muri paruwasi ya Kimenyi. Ndifite mubyara wanjye ubikora atuye hari hirya ku ishusho, ubwo Padri yahumvishe niho atuye. Mbere y'uko atangira siporo twamwitaga Nyandwi kubera kubera ibyo yikoraga, ariko uyu munsi Nyandwi ryavuyeho kubera uburyo asigaye ameze. Claire wa mbere ya siporo ya yoga atandukanye na Claire w'uyu munsi nzi. Ahubwo nkasaba Padiri, urabona uri umusaserdoti, ibyo navuga ko ari na paruwasi abigize niba ari kugira ngo iriya siporo itangizwe hariya kuri paruwasi. Sinzi niba mutavugana na komisiyo ishinzwe urubyiruko muri diyoseze kugira ngo birenge imbibi za paruwasi, noneho bibashe kugera mu yandi ma paruwasi, wenda mujye muri nka paruwasi iri hagati hagiye abantu baturutse aho ngaho bitabweho na paruwasi bagiyemo batoza abandi. Ugereranyije shobora nko kumanuka nka nk'imuramba, Muramba iri hagati ya Kabaya na Rususa, na Muhororo bazamuka bakigira nk'imuramba, wajya ku Kibuye ku Nyange bari abamushubati bose bahahurira. Si icyo kintu cyo mugitekerezaho. Hanyuma ikindi cya kabiri, maze kumva ubusobanuro mwatanze, hari aho nabonye kugenzura umwuka bifite ibintu za yoga ifitanye isano no gukora meditation. Iyo umuntu akora amedita na yoga numvise hari ahantu bijya guhurira, kuko byose ni ukugenzura umwuka ukawukontorora, akaba ari wowe uyobora. Icya gatatu ni nk'igitekerezo nshaka kubaha Padiri, forum nasiyonali y'umwaka utaha izabera iwacu hano muri paruwasi katedrali ya Ruhengeri. Ubundi njyewe ubungubu ntuye mu Ruhengeri, ndetse ku bungubu mbari gupaga serivisi Kigali. Ndashaka ko mutegura urubyiruko muri kwa kundi baba bagenda berekana impano za diyoseze. Padiri, ndagusabye mutangire kuyitegura iki gihe, igihe forum izabera nasiyonali hariya mu Ruhengeri kuri katedrali, bizabe mwarateguye abana nibura bazabicishirizeho nk'iminota 20-30. Dufite umusenyeri w'umusore ukunda ibintu by'imikino, ndi neza ko azahita abaha ubutumire bwo kuza kwigisha iwacu natwe mu Ruhengeri, ikaba irahageze. Ako kari igitekerezo ubwo mwambuye mu byo bibiri bya mbere, uko aho ihuriye na meditasiyo, kuko numvise bifitanye isano. Nibyo byonyine nari mfite. Murakoze,
ndagushimiye cyane Marcel. Yee,
ndakoze.
Padiri, ubwo nagira ngo mbahe umwanya mubone uko musubiza nyine Marcel kuri ibyo bibazo bye. Mu kanya turaza kwakira Dorcas Kwizera, abe yihanganye ku murongo wa telefone.
Padiri, Marcel arakoze, yavuze ibitekerezo byiza cyane n'ibyifuzo byiza, ndetse binajyanye natwe n'icyo twifuza, icyo cyo kumenyekanisha ibyiza nguko biri mu ntego zacu z'uko icyiza kitagomba guhishwa, ahubwo icyiza kigomba kujya ahabona, cyane cyane kuko iba kifitiye n'abantu benshi umumaro. Ibyo rero tuzakomeza kubirebaho, nkuko nabivuze bisaba ubushobozi, bisaba uko kuvuga ati mfite abo abahuguwe. Se hasabwa iki kugira ngo bajye bandi? Ese babahugura mu gihe kingana iki? Kuko birumvikana niba umuje navuye ng'ikinunu akajya guhugura mu Ruhengeri, birumvikana azagira uko abaho, azagira ari byinshi azakenera. Wenda abari kumva iki kiganiro bakunda yoga bazi n'agaciro kayo bafite n'uko bahagaze, bazajya wenda babidufashamo buhoro buhoro. Tuzanatabaza n'ahandi muri leta kugira ngo babe badufasha, cyangwa se no ku banyamahanga hirya no hino. Reka twizere yuko wenda ibyifuzo bye bizagerwaho. Ku bijyanye no kuba yoga na meditasiyo, ubundi ni ibintu bimwe rwose, kuko iriya myitozo yo guhumeka ni imyitozo ikorwa cyane cyane no mu gihe cya meditasiyo. Ushobora kuba wicaye utari gukora imyitozo y'amaboko cyangwa se y'amaguru, kuko twabivuze. Wenda iyo tubivuga gutya hari abantu batabyumva, wenda tubivuze bamwe turi no kubiberekera nibwo babyumva kurushaho. Ariko birashoboka yuko wakicara noneho ukagenzura imumeko yawe gusa, noneho ukayihuza n'ubwonko uri gukora meditasiyo na wundi mwitozo na amaboko yawe atuje, ubundi ukameditara ugakora icyo kintu cyo kwitekerezaho. Cyangwa se utekereza ku kintu runaka wifuza kugeraho cyangwa se utekereza ku cyo wifuza kuzaba cyo. Kuko buriya muri yoga rwose ugerageza kuzana intekerezo zawe, inzozi zawe, ukavuga ati ndifuza kuzaba iki n'iki, ukicara ukagitekerezaho. Nayo mpamvu navuze yuko bigufasha no kurushaho no kwegerana n'Imana ku bantu basenga, kuko yoga igufasha kuba aho ugomba kuba uri no guteka ukumva ufitanye mu gifaransa icyo bita connection cyangwa se uri connected direct no kuri cya kintu nyine watekereza. Niba uri gusenga uba wumva rwose wunze ubumwe n'Imana, kumva rwose birimo biragufasha cyane. Yoga rero na meditation, meditation ni umwitozo wa yoga.
Reka dusubire ku murongo wa telefone twakira Dorcas Kwizera. Uranyumva?
Ndabumva.
Ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Yeah. Ndashimira cyane rwose abakobwa n'abamama twaganiriye muri kiganiro uyu munsi. Nagira ngo wowe nk'umwarimu ku ishuri ribanza, uburyo ufasha, utubwire uburyo ufasha abana bo mu cyaro kwita kuri yoga nk'uko nawe wabihuguriwe. Yoga wibandaho ifasha iki abo bana?
Murakoze cyane. Ye, icyo nibandaho cyane mu gufasha abana, nigisha abana batoya bari hagati y'imyaka 7 kugeza kuri 12. Impamvu nahisemo gufasha abantu bana, ubusanga akenshi mu cyaro bakunda guhura n'ibibazo byinshi cyane n'imirimo igiye itandukanye yabasha gutuma wenda bavunika, barwara imigongo se, bagira iminaniro idashira kwaka iyo mirimo ibivunanye. Navuze ati wenda ngiye ku gitekerezo cyanjye, reka mfashe abo bana batoya kugira ngo bazamuke babyiyumvamo, babyumva mu maraso, hato niba abana bakuru bizagira icyo bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Kandi nk'uko tugenda tubikora, nagiye mbona hari ikiri kugenda kiyongera cyangwa gihinduka kuri bo, kuko ngenda mbabaza uko bari kwiyumva, uko biyumvaga mbere batayikora, naho bigeze ubu ngubu mumva rwose bigeze ku kigero cyiza gishimishije. Ino myitozo yaje ari igisubizo cyiza ku bato ndetse n'abakuru, ariko cyane cyane njye niyo mpamvu nafashe abo bana kugira ngo abaribo mfasha bazamuke babyiyumvamo bizabafashe no kubafasha mu buzima bwabo barabahira kuba.
Ni nabo bazatangira kugenda bigisha abandi kubera ko bizabigize byabo nk'uko umwe mu bakunzi b'ijwi rya Amerika yabivugaga. Ese abana bafite imyaka 7 ubwo bumva vuba, basobanukirwa neza imyitozo uko bagomba kuyikora, ntabwo bikugora kugira ngo ubumvishe uburyo bagomba guhumeka?
Tugitangira byaragoranye cyane, kuko byamaze nk'ukwezi batari bamenye ibyo ari byo bagihuzagurika. Ariko aho bigeze ubu ngubu nsigaye mbabwira bo ubwabo nibo basigaye banikoresha, ahubwo mbahagarariye bose ubona bigeze ku kigero cyiza gishimishije.
Aba ni abana bari mu mashuri abanza?
Bari mu mashuri abanza, bari muri lower primary.
Ubona se babyitabira cyane, bakagerageza no kubwira ababyeyi, cyangwa hari uburyo se waba ubwira n'ababyeyi yenda bakaza kureba uko abana babikora kugira ngo nabo bibe uburyo bwo kubashishikariza gukora iyo siporo?
Ikijyanye n'ababyeyi byo twari tutarabigeraho, ariko dufite iyo gahunda, nari mfite iyo gahunda y'uko ngiye kujya mbabwira, wenda bakajya baganiriza niwo ku buryo bw'impinduka zigenda zibabaho, kuko hari ababyeyi nabo usanga nyine bashaka nk'iyo myitozo, babonye hari ikintu cyahindutse ku bana babo, nabo bashobora kubyumva bakaba babyitabira.
Hari umuvandimwe wavuze ngo kureba bavuze, ndakeka hari abanza ari padiri wavuze ko iyo umuntu areba imyitozo ari bwafata vuba cyangwa se ashobora gusobanukirwa kurushaho. wareba uburyo wenda wazabwira ababyeyi bakaza bagakurikira imyitozo abana bakora ni igitekerezo numvaga gishobora kuba cyafasha nabo bakajyana nabo bakagerageza yenda bigatuma nabo bazayitabira. Urakoze cyane. Sinzi niba hari inama waha abakunzi b'Ijwi rya Amerika mbere yuko tukureka ukagenda, ndumva uri kumwe n'abana aho ngaho.
Ego murakoze. Nge n'inama nabaha ni nko kujya wenda mukajya mufasha, wenda mukajya namwe muza mukadusura nabo bakabibonera, kuko yenda byabafasha cyane bakaba bajyana motivasiyo yo kujya bakora ibintu, mbese nabo babona ko hari abandi bantu babashyigikiye muri bo.
Murakoze cyane. Twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ikiganiro muri Isanga, aho twibanze kuri yoga cyane cyane mu rubyiruko rwo muri Paruwasi Kinunu ndetse no mu baturage bahegereye. Reka ngaruke kuri Fisi Iradukunda. Fisi, maze akanya tutaguha ijambo, ariko nagira ngo muri aka kanya nk'umuntu wigisha yoga, iyo wegereye nk'abantu aho mu giturage, ubona bayakira bate? Barayikora ubona babishaka cyangwa baracyaseta ibirenge?
Okay, murakoze. Nakomeje kujya numva ibitekerezo bya bamwe benshi cyane, nawe kandi ukumva bije ni byiza cyane. Ni ukuvuga ngo hano yoga ndayigisha, ariko n'ubundi baracyaza, kandi n'uwagiye nawe aragenda akabwira undi, aramubwira uti hari ahantu nagezeyo nagiye numva meze ukuntu mu nda yanjye hanjya, ariko ngo twahumekaga, kuko yoga tuyikora imeze nk'imikino y'abana, tuba dushaka gusubiza intekerezo zacu ngo tuzigarure bwana, kuko intekerezo z'ubwana ni intekerezo nziza cyane. Umwana aba afite ishyari, kandi n'umwana ugize ishyari abasha kubarira mugenzi we hakiri kare, ntago bifata indi ntera cyane nk'abantu bakuru ngo tubikirane inzika. Ni ukuvuga ngo barabikunda cyane, byongeyeho abantu bakuru nabo barabikunda cyane, kuko nk'abantu b'abakecuru harimo nabo njya mpura nabo mu nzira bakambaza ati ese ko tujya tubona ugenda cyane uguma mugiye he, habwa ati mba ngiye muri yoga. Yoga bakambaza yoga, ariko yoga twumva intangaha iboneza, yoga yabaye iki, yoga ni iki? Abenshi barimo bakumva baravuga ati ngo yoga ngo ni za siporo z'abakire. Icyo twavuga ntabwo yoga ari siporo z'abakire, yoga ni siporo iyo ari wese, guturuka ku mwana kugera ku mushesha kanguhe. Bivuze yuko barayikunda cyane, yuko nirwo akenshi na kenshi nirwo njye mba numva nakwibandaho. Ariko buno ndakorana n'abantu b'ingeri zose zitandukanye, hariho hose turakorana, ahubwo ikintu mvugaho urubyiruko tubana muri yoga ubwabo baza bambwira yuko muri cya gihe bafashe umwanya wo kwitekerezaho baje muri yoga, bituma bahuga ntibabashe kujya mu ngeso mbi zitandukanye, kuko ariho benshi bashobora gukuriramo inda z'indaro zabatateganyije, inda zitateganyijwe, kunywa ibiyobyabwenge ndetse n'ibindi bintu bibangirije ubwonko kandi bakiri batoya.
Yego, reka ngushimire cyane rwose Fisi Iradukunda, kandi ukomerezaho. Reka ijambo rya nyuma ndihe Padiri. Urakoze rwose. Umutumirwa wacu mukuru Padiri Theophile Hakizimana, ntabwo dusigaje nk'umunota hafi utagezeho cyane, hanyuma mugire icyo mwabwira abatwumva twanzura iki kiganiro.
Tugana ku musozo, mbere na mbere ni ugushimira, ndashimira Radio Ijwi rya Amerika uburyo mwatekereje ko ngibi byiza tubisangiza abantu bayumva, kandi nzi neza ko yumvwa n'abantu benshi. Ubwo rero ngashimira birumvikana n'igihugu cyanyu, kuko kiba cyaduhaye bitewe n'umutekano mwiza dufite, bitewe n'uko turi mu gihugu gifite amahoro, bituma ibyo umuntu abonye hirya no hino ashobora kubizana n'aho ari, kandi bikagirira abantu benshi umumaro. ubwo ndashimira na kiliziya nk'umubyeyi wanjye kuko iba yamaye ubwo burenganzira bwo kugira ngo ibyo byose mbikore kuko batabishaka sinabikora. Rero icyo nashishikariza abumva abatwumva muri aka kanya, uwo ari we wese ku myaka yaba afite iyo ari yo yose, niyumve ko siporo ari ubuzima, siporo iravura kandi siporo irakiza kandi siporo ni umuti udahenze.
Ndabashimiye cyane, ndabashimiye cyane, mwakoze mwese abadukurikiye. Nshimire n'abamfashe ku buhanga bw'ibyuma kuri mikoro ya Eugenia Mukankusi. Mukomeze kugira ibihe byiza.